boys all over Ziwa. Spetta van gonna bucket you way. Sinja zami zikeshile. Pop my boy, shella go fish way. Sugu boys all over Ziwa. Spetta van gonna bucket you way. Sinja zami zikeshile. Pop my boy, shella go fish way. Sugu boys all over to bebenza is buwa. Double shots of kokuswa. Mix a bong, kage koko mchula. Suguba is all about to bebenza is buwa. Double shots of kokuswa. Mix a bong, kage koko mchula. Suguba is all about to bebenza is buwa. Double amount of kokuswa. Mix a bong, kage koko mchula. Suguba is all about to bebenza is buwa. Double amount of kokuswa. Mix a bong, kage koko mchula. Suguba is all about to bebenza is buwa. Double shots of kokuswa. Mix a bong, kage koko mchula. Suguba is all about to bebenza is buwa. Double shots of kokuswa. Mix a bong, kage koko mchula.
Abantwana banini, asuki noma inini. Yana sizelu vumnani pela kulumu pete manini. Aonini na nini, noma iskazi sitini. Daye kaye vumnani sapela sikona nomu matini. Abantwana banini, masuki noma inini. Yana sizelu vumnani pela kulumu pete manini. Aonini na nini, noma iskazi sitini. Daye kaye vumnani sapela sikona nomu matini.
Love.